Say they're in the trash.
Sure. Oh. Lovely London. Just in case.
Bloody boy.
Just in case, huh? Timo.
Lua. Aha.
Andy.
Aha.
Ha.
My boy walizusha, tukawa trace, tumawa mark, just in case. Tuko kwa battle, yani ni race. How my ops waka in their place, jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place, jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place. My boy walizusha, tukawa trace, tumawa mark, just in case. Tuko kwa battle, yani ni race. How my ops waka in their place, jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place, jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place.
Clean up set, you better run.
Run.
Bogi ni moja guan. Bombo water guan. My life journey movie. Tuki pull up hizo ends. Ma op wana chum. Kwa graft na kuanga wakali. Adi top na generali. Wana fly to singoja ni land. Nimezima zenyu frames. Naidu naifanya for fame. My G naifanya na passion. Ninadai kuwa B.I.G. Ki Chris Wallace. Ni team inakuja na tana. Design wezi turn up. Bogi enu yote wasichana. Wame bitch you better run. Kuna mori mi najua, hizo hands ana smoke mambanga. Kila scene ni bala clava. Last time alionekana miaka 9 kando ya mama. 420 nafika kwa crib. Of course me drop na senke. My miss ana diamond miss. Sometimes nakana wonder mbona all smoke to pack. Alikuanga one of the best. Kuna nigga na dai niko overrated. Shuri waka na dai to meet. Shuri waka na dai ni flip.
Maboy walizusha, tukawa trace, tumewa mark, just in case. Tuko kwa battle, yani ni race. Now my ops waka in their place. Jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place. Jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place. My boy walizusha, tukawa trace, tumewa mark, just in case. Tuko kwa battle, yani ni race. How my ops waka in their place. Jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place. Jukuteseka is just a face. How my ops waka in their place.
My op no reason, mi umadariz. Daily kwa list, wana increase. Me feature white, wana baki kwa giz. Mini mazi, wana saka na cheese. Kuna nigga, me check ya kona disease. Lately bro, na behave gani sees. Yes, ya lish, ya nanapea na kiss. Deep is a shit, uni peace. Kani kukata, niko kwa list. Adi addict wa cannabis. We talk na foreign thing. Ndio ni roll, daily na risk. Don't you try, miku ni peace. Nita kupuff, pack a spliff. See of course, mini herbalist. Niki go, na go green.
Na go green, green, green. See of course, ni a land. Just in case. See of course, ni a land. Sure, Timo.